She's so fine, I know. She make me no stress, yo lele. Kitandani kwenye sofa njo. Mwendo wakanga nyepesi, yo lele. She never ever call me.
Why ni mani yo?
Hata simu nikapoke choni.
Hauliza kinani yo?
Hey, she the type of my woman, no. Na kwenye sita kwa tano, no. She the type of my woman, no. Na kwenye sita kwa tano, no.
Ige nimchun bingi derumba. Bingi derumba. Kunde boy mtoto kunyumba. Mtoto kunyumba.
Let's go.
Ige nimchun bingi derumba. Bingi derumba. Kunde boy mtoto kunyumba.
Kwenye kiganja nikatulia, sina uchanja baby, sina uchanja baby. Kina kirefu nishazamia, pana undefu nishanogewa. Chukucha chanja baby, chukucha chanja baby.